Ubude vidole sini silimisha.
It's under beat.
Anikiwa ni mimi hapa basalinyo mtu mbaya naongea. Aina kulia mama wewe.
Hey, hey, hey. Ha, ha, ha.
Hey, hey, chunky supplier. Hey, supplier.
Jamani leo, kwenye ripati na kunywa mbona silewi. Wanangu leo, kwenye ripati na kunywa mbona silewi. Ukudo leo, kwenye ripati na kunywa mbona silewi. Na ande leo, kwenye ripati na kunywa mbona silewi.
Achanki baba Nasma.
Kunywa kunywa silewi baba, we silewi tena. We silewi baba, we silewi na kunywa kunywa silewi baba. We silewi tena, we silewi baba, we silewi. Jingili mekata bwana leo, sambona silewi, sambona silewi. Sambona, kijwajwa mekata bwana leo, sambona silewi, sambona silewi. Sambona, we ukudo, sambona silewi, sambona silewi, sambona silewi. Sambona, we na ande sambona silewi, sambona silewi, sambona silewi. Sambona,
oya mitungi mekata, bado,
shesha imeisha,
bado,
doshi mekata,
bado,
na chula mepata.
Oya mitungi mekata,
bado,
shesha imeisha,
bado,
doshi mekata,
bado,
chula mepata.
Nauliza muhudumu nani, bamedi nani, muhudumu nani, bamedi nani, muhudumu nani, bamedi nani, muhudumu nani, bamedi nani. Muhudumu tuongeze vijwanjwa, tuongeze mitungi, tuongeze vijwanjwa, tuongeze mitungi. Basi tuongeze vijwanjwa, tuongeze mitungi, tuongeze vijwanjwa, tuongeze mitungi. Basi tuongeze vijwanjwa, tuongeze mitungi, tuongeze vijwanjwa, tuongeze mitungi. Naona wawele wawele
mpepegi mpepegi
mitungi toka alfajiri
ushanza kulewa
mazinu zina nikabiri na kunywa nitaripa biri.
Jo tucheze mgu mmoja mbele mgu mmoja nyuma mgu mmoja mbele we kama ujelewa basi mgu mmoja mbele mgu mmoja nyuma mgu mmoja mbele we kama ujelewa
we kama ujelewa bwana tuagize mitungi tuagize mitungi tuagize we kama ujelewa leo tuongeze mitungi tuongeze mitungi tuongeze mitungi.
Jamani leo kwenye ripati na kunywa mbona silewi. Wanangu leo kwenye ripati na kunywa mbona silewi. Ukudo leo kwenye ripati na kunywa mbona silewi. Na ande leo kwenye ripati na kunywa mbona silewi.
Na kunywa kunywa silewi baba, we silewi tena, we silewi baba, we silewi. Na kunywa kunywa silewi baba, we silewi tena, we silewi baba, we silewi.
Nakubali sana mwanangu Ngasa kusenza wa USA. Lila ni msomi Loje Dangote. Dizo Dizo
Chunky Supplier Supplier Chunky Supplier.